Radis utawazima.
Iso sami supply again.
Atuika totali chale chiprea. Oh, jamani chula, chula na bara. Jamani chula, chula na subwada. Oh, jamani chula, chula na bara. Jamani chula, chula na subwada. Kiyaza kuoga, jamani no bara. Kiyaza kuchezo leza bandwa na kisha. Chula, wala mwicho na mwada. Chula, mwana subwada. Chula, wala mwicho na mwada. Chula, mwana subwada. Chula, wala mwicho na mwada.
Uyu chula na bara, akipita mtani kote bara. Chula style zote anaka, na ndo maana wajipanda boda boda lazima tajibinua. Uya kutwa na vaa kijola safi akirudi kakichafua. Uyu chula kwenye kigodoro lazima utamkuta. We chula wezi kulala bila kupaka mafuta.
Nini? Chula matope uyo popo wanagawa kukote. Chula matope uyo popo wanapendwa na wote. Hii chula uyu chula gani? Ona kicheza mambo salani. Hii chula uyu chula gani? Eti ya kicheza kama katuni. Anasa ulaguo jamani. Okila mtu vikwecha wana mjuaye. Eti bugulu ni chanika na mjuaye. Chula,
wana mwicho na mwada. Chula, anasa mwada. Chula, wana mwicho na mwada. Chula, anasa mwada. Chula, wana mwicho na mwada. Chula, anasa mwada.
Sika totali challenge player. Simba FC mishakeba. Sikia kamerita. Love you promise Tanzania. Walete baba Radis.
How?
We
nasema jibinu wejisha uwe mzuko kipanda. Kama vipi Radis mpige minanda. Hai mama zuko mepanda.
Usi ulize nani? Do yule yule mshamba bisho. Sele mani sele mtu achari. Wee
Water 20 lima 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 lima
wii
basi mzikio mzikio weradisi mzikio mzikio nipete na mzikio mzikio 20 mzikio nime misikilele kido ayule chula nafanya mambo virusi katikido ayule chula nafanya mambo watingishi Iti kiuno, wasungushi, dada kiuno, nipe chi 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 chi, achi chi chi, achi chi 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 chi,
ai, wega, nini, isi baba, isi baba, isi baba, isi, iyo, mwe dada umepewa mwili sabona unaubania, mwili unau waoneshe kila upate dada, pewa mwili kwe sabona unaubania. Kila upa, oya nipe kila upa. Kila upa fanya unakata kila upa. Kila upa ande zungusha kila upa. Kila upa ande unakata kila upa. Kila upa, we angusha kiwili wili mama. Kiwili wili, waoneshe kiwili wili dada. Kiwili wili, sijaona kiwili wili mama. Kiwili wili, we DJ Radis babazu. Anaitwa Jerry Wani Jerry Master. Anaitwa Mama Jua. Kacheka
we mkubwa
agani go
atari we suma zapata Samir P Classic Blaza
kijiwe nongwa area wazi wa mitungi neile awimbox salimia baba chimami gobo gobo mapepe meneja watoto wa vizazi jeuri ula chuma ichu
Radis Radis utawa Radis utawazima.
supply. Let's go.
The one.